Hey, let's go. Kulega wena so nini. Usube nami le mini. Saze saphela sibancinci. Ngabe sonene mazulwini. Kulega wena so nini. Usube nami le mini. Saze saphela sibancinci. Ngabe sonene mazulwini. Kodwa noma
memeza wena mdalo ezulu omhlaba esigodini sesizwe lokufa ngicela ungesabi. Ukhala kwasani ifiki neviki uncwadi uningini. Izinyembezi zezivela phansi zishabalale mhle wamazolo ebona ilanga. Ikhulekele izintandanisi. Shaya nkosi uphozise. Shaya nkosi uphozise ukubhibha kwamanxeba ezintandanisi. Impilo inzima ngaphandle somandla sicela ubavikele. Somandla sabela esigodini sesizwe lokufa.
Khuleka kwena solini. Uzube nami le mini. Saze saphela sibancinci. Ngabe sonene mazulwini. Ngikhuleka kwena sonini. Uzube nami le mini. Saze saphela sibancinci. Ngabe sonene mazulwini. Kodwa noma ngihamba egodini lethunzi lokufa nginawesaba.
Been a long time, this kids are prank, but you didn't respond, you didn't do anything. Oh Lord, we need you, I need you. Oh no, I'm praying, I'm waiting. Like a trefucha fembe, got a figa nangu shembe. Kusha singalali, lasi zoni stelu shwele. Kwa singapande wako tina slu, tose swele. Vizi kamalamu,
kulega kwena sunini. Uzube nami kule mini. Saze saphela sibancinci.